ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board lwe kifulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka 2025. Omukolo guno gugenda kubeera ku State Lodge Nakasero mu Kampala nga gutandika essaawa 5 ez'enkya eno. Kino kikiddiridde olukiiko olwevumbiddwa ab'ekitongole ekya Uganda National Examinations Board, Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo ne Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo, Janet Kataha Museveni, okumuyitiramu ebigezo bino nga bwe byatambula. Jennifer Kalule Musamba, mwogezi w'ekitongole ekya Uganda National Examinations Board, agamba nti Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni agenda kwanjulirwa ebyava mu bigezo ebyo. Abayizi abawerera ddala 81,810 be beewandiise okutuula ebigezo nga kitegeeza nti abayizi beeyongeddeko kumpi abakunukiriza 3 ku buli 10 okuva ku 79 mwaka 7,424 abeewandiisa mwaka 2024. Abayizi 248,398 abaatuula ebigezo bino bayizi ba buwala, so nga abayizi 308,589 bayizi ba bulenzi.